pole pole tunapanda, pole 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 tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni, pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni.
Mama kunisifu pokosi kwa kunilinda, sina la kukashifu kononi naiunga, na ipo utukufu koko changu yapendeza. Wakazi ni wakarimu, waledi kwa kudumisha amani za kudumu maishani tutapaa. Viongozi wenye mapana, waledi kwa kudumisha maendeleo ya kudumu koko tunang'aa,
maendeleo ya kudumu koko tunang'aa.
Pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni, pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni.
Lazima tuwe na mbuga, tuwe na wanyama ndio watalii waridhike, basi tuna culture, infrastructure hata na nature. Wengi wazicheka wana hema, ona sasa wanalia wakituona tunapanda, waseme wapande walie washuke, poko tunasonga,
poko tunasonga.
Pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni, pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni.
Mawezo wa ng'ombe huko tunashika jembe, tushachanuka kalamu kwa bidii, kitabu kwa bidii, tunasoma kwa bidii tukapate degree, masters tu ya guaya, umaskini atapia, barabara tajengeka za orova kama tika, university tajenga, kaundi yetu itang'aa. Unapotisha ile ya kuwa maprezo, maprof, madokta, poko tutaenda faa.
Pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni, pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni.
Your boy Charlie alongside Manu Lego.
Pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni, pole pole tunapanda, pole pole tunapanda, kileleni basi tungojeni, kileleni basi tungojeni.